garki on kettino habaru sukaɓe ummatorɗo studio kalangu waddanta on gecciro mon hokka on habaru on Aissa Madou hadda e monde Aminata Aboubacar fof ma Aminata
jenta Aissa fo maɗa
jenta Aminata noyno
wallahi basse fo wala Aissa ɗum won ko kalenta sukaɓe ummatore nder gueɗɗiro um
to Aminata woccin jonde maɗa ni joni nder habaruji meɗen ɗiɗi hande min puɗɗireɗe dow balla ko sukaɓe ummatore gaddi dow julɓe ko ɗum waɗi ko 18 décembre tileberi candalo nder yewtere pindinol meɗen min jeehe wuro gaye toon to cottol ɓoɗe ɓole ɗum ɗon ɗuuɗa sanne hono wakkati mumen kantira latol bal super league
alarba habitude au niger waɗi julɗe batu 18 décembre tileberi candalo
nonni non Amina sukaɓe ummatore gari nder fijoji ɗum ko ɗum waɗi tileberi candalo
nonnon Aissa e gaɗi bumboda sigila gam hakkingo fukkingo e joɗa jam gam ɓeydage sey min kettina ko ardiɗo fedde sukaɓe ummatore Aliyo Oumarou haalini Abdoulaye Mamoudou
min gaɗi hawrina amin de gam hollude bomɓe ɓe ko bani ko sogeji leydi maayi ton inates orgal sogeji leydigal ɓerne mum helay miɗen giɗi du wi'ude ko miɗen jokki ardiɗo leydi e gomnati mum hana minen tan du cukaɓe ummatore leydi fuu hawrine amin hande nde du no laawol noon ko watta neɗɗo meɗen fuu watta barke hunduko mum min peccida ande gam sembininde enɗan e jonde jaam caka himɓe leydi min dara du no waɗe gam heɓude mosola ɓiɗɗam bonɗako e golle hirñere min dara du fa handen no waɗe min joɗɗina batu joɗa haaleji caka laamiɓe e cukaɓe ummatoje mumɓe
fajoni imen war filla ko rarata julɓe ɗum ko 18 décembre ko tileberi candalo ɗon to ardiɗo sukaɓe ummatore kokkayɗoɓe shawora ɓe ciri dow on tango sukaɓe ummatore ko e
nonno Aissa gam firtuɗo ko e sukaɓe ummatore ko watta ɓe kawjake are kawtade gaɗade dalila batu agade sokanimo duuɓi 2016 sey min kettina
hawju golle e are gaɗaɗe nder commune agade sitane duuɓi 2016 misali panoji ko fooɗa hiite nage waɗa kuran e ko nandi titta no hani no hawjore no woɗiri gam handen ɗi fuu iɗi ɗon iɗi bujje filla hawju majji ɗu no ɗon no waɗi nder jewtirɗe cukaɓe ummatore kewɗe wadel boukar dominique ardiɗo suudu sawor cukaɓe ummatore agades
agades a bénéficié
agades heɓi sali panneau solaire ko waɗana amma iɗi ɗon bujje nder lawol majjum waɗi komini ƴeewi ummatore nder fadaji mum e jewtididde e maɓɓe fammin deɓen nafakka ko panneau solaire o
panneau solaire
yewtereji ɗi ni de darama nafi ga handen cukaɓe ummatore daga manette gaɗi sigila ko rena are kawtaɗe ɗe
à travers cette cause
Allah e yewtere nde min keɓi nde wakkati fuu nde mi yii hiite lampadere wala no jaɓa mi yahan mairie mi haalowa ndeni woodi ko fondi titte noon fuu mi hollanɓe so mi yii goɗɗo du no bonnina mi noddan ɗum to haɓɓinniɓe
toutefois les convoqué
fedde sawora suudu sukaɓe ummatore commune agades ni waɗan yilaru balɗe tati nder jewtirɗe cukaɓe ummatore e bangueje to iri are ɗe tawti ɗum du gam firtude ko e ma
Amina joni kuma sey min nata war haala réseau sociaux
nonni no Aissa min kala walla dow réseau sociaux ji
woy ɗume se a yewɗono ɗume ma giɗɗa kaalen dow réseau sociaux
nami imin kala dow fewre ko wonno ɗuɗa sanne dow majjum
gam ɓeydarani sey min kettino ko Zainabu Abdou waddani min
habaruji ɗi hana gongaji kokketeɗi dow laabi internet sukaɓe ummatore ɓe gallu ñemey kokki bawɗe hunduko maɓɓe dow fi o ko himɓe goni no gi'a Ibrahim Abdourahmane Harou suka école noon gonɗo no janga nder jangirde iftik to hokkoɓe habaruji jangata burtu
nomi noga e joyo ekkintina dow gollitirɗi jamani kesi dow fi hokkugol habaruji se gonga nder gueɗɗire nde min andinama kulle kewɗe dow habaruji penpeneji noye neɗɗo wawi ƴewirde ɗi fama kan kokko habaru
et en tant que journaliste
Badamasi Usaini suka école noon mo université Abdou Moumouni o watti daane e himɓe gatta hilnare fadde ba hokkata habaruji ɗin
fake news no habaru noon pempenejo ko nimɓe kalta do internet ko wawi fuu ondirde ko e nin ɗon gam hisude ɗum illa neɗɗo heɓi habaru ƴeewa o dara sako o gongajo noon gina
hokkol habaru no woodi nafaka sanne dey eelen noddol gol sukaɓe ummatore gaɗi yotto nder noppi gam himɓe kisine e pene kokketeɗi ɗi
Der yewtere pindinol meɗen ko hannde min gaddana on dow cottol kinije ɓole ko woni e ɗuuɗa nder gallure gaya.
Nonna Aissa, hunde o ni no ɗon no ɗuuɗa sanni, joni min kettina ko cottoɓe e jahoɓe kaali.
Gaya, sukaɓe ummatore mun naati yeru yeru kulle bonɗe sanni. Umaru, suka ummatore tawaɗo nder iri yeru yeruji ɗi non. O wi'i ko rafi golle ni woni dalila natol makko nder majjum.
Wala fu ko wonno adda ɗum sana rafi golle. Ngara a wala aɗa waɗa hunde fu jooɗoɗa miloɗa hano neɗɗo yiɗi haŋede ni seni a yaray kinije ɗum watta. Nde mi yari ɗum sembe nanammi nder ɓandu am hano puccungu duuɓi jeɗɗinim. Tramol jarammi nde goji gommiɗo yara ɓiɓɓe ɗiɗo e feccere wakkatiji gondo miɗo hooƴa fayi ɓiɓɓe tato. Nde mi yaray ɗum minanta belɗum wurongo.
Nder bangeje gaya no wodi cukaɓe ummatore cottoɓe kulle ɗe aade no tawa nder maɓɓe o holli du ko omo heɓa sanne ngam wakkati fuu yaroɓe heeɓe no keɓo.
Wala fuu ko woni nder mum sana gineji bonɗi ko wonƴititta ngandi neɗɗo tabba bonka e taaba. No wodi ko buuɗi lasoji ɗiɗi, buuɗi hemre, buuɗi capanɗe joyi, buuɗi capanɗe tati, fey ko lasoru no wodi. Nder nyaloma miɗo wawi heɓde nera ujunaji ɗiɗi e keme nayi. Ndegom du miɗen keɓa fay ujunaji laso nera gam yaroɓe ɗum ɗuɗi sanne.
Suna da yawa
rakiya saro goto non nder cukaɓe ummatore natuɓe yeru yeruji ɗi o holli kanko du rafi weltare makko sanne dow majjum.
Mahi yawara mata
de a daari sukaɓe ummatore ɗuɓɓe no godi ilmi gaɗa mum saygi a suka han ko memi de inna olkani suka sey gi'a o bonni ɓerne iya wattiɓe gollal hana kanjum ɓe gaɗantamma a anna ko woni e ɗum waɗa ɗolle ɗum waɗa noddogal yahde e himɓe ɓe ɗala hokkugo sukaɓe ummatore hunne ɗum kanjum woni no bonnaɓe. Sey gi'a nayejo mo wala nder golle on mo soodi kinije mo yari kam mo waɗa semme mo hokke mo yara ɗe nanga torrugo mo de a olki ahan sey e tekkitoɗamo
fini fuu yeru yeru. Sukaɓe ummatore gayade wala no soƴƴoro gaɗa gam wala lawol cingangol ko haɗa ɗum hano no ƴamaɓe dow filla o hewɓe ko kiri ceedaku mum'en.
Joni kuma sey min naata oro fi coññinol ɓalli men.
Dow fiyol baaluure ko yehi waɗa e caka balɗe jeetati AS gendarmerie wari hoore on to o yehi o watta e diidi lasu e jeeɗiɗi gada muɗum du AS woni debdu o yehi watta e diidi lasu. AS duwanie du yehi waray totoɓo on to o watti diidi sappo e jeeɗiɗi.
Nonni noon fedde lesbar ko FC ko zender kanjum wari da gaɗa ema toɓɓe joyi. Ɗo min kantani on habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinima mi yetti maɗa e maɗa Aminata Dia
yonkiyari.